Papa take off major.
You're done.
Now voice
at program ya risipi kwa kare kulanda boss finish da
kare kare
we must go for the
oh yeah
ingira maso
nice sound
nabona baleti chafi bembechi bakalali kina wati chilembechi chafi bembechi chilembechi Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi Chafi bembechi Chile mechi
Bambiati chafi bemba, bambiati chilemba Konstari kabeto kuchira na chilemba Nga chapo na pamai kiaba shala wose vana Ntira the face is mine, akari moniru mwana Ma, naipaya na uponso Na chibulu kuseka bane nga onkolu so Nadisheta kwa chini bwana patiuti Bibunda liasu wapashika vila juicy Sere loko kankuni Atini wela pana kashena kankuni Kankuni Ninena wa mupepa Kosta mikola noti na filia mupepa Ufa The lap is mine mweva shala fishi mwimba Na kopa na ripusha mweva shala fishi mwimba Mwimba Ipada kukuline Koskoso kokayo kasanga fekuline Nga MJ
Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mbechi Mechi Chafi bembechi Chile mechi Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi
Chafi bembechi
Chile mechi
Ameka indo vela po shifuwa eno kutensaka So kwa ta distance ndo chensaka Rapu bato na ine matensaka Ata wampala mando cha matensaka Ninebo number one paribu nsenga Na lapa concept yombasha ninose Zinerungu musaifa bopanda Ndababuisha doze ni musaifa babanda Hatibari kaba kuisa abo nineshimia Mwenepo na baria kamu ineshima Abobari kwa kare mukolono Apani nebo ndeba tini anga koronai Bose vana kurika na maipaka Na makero ya bokanwe kaba ipaka Kano kaba ngechiro to jump off Jama pazi kafunya kwa tini mu jump off
Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi Chafi bembechi Chile mechi Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi
Chafi bembechi
Chile mechi
Ine ni measurement vafido kupima I'm so team piti ni na netshima Fabiti na finanga injini estima So kwa ta beef na inengola kwa isho kushima Ama ilevot wimpala kanya naba Pamuru vena pain so wimpala kanya naba Shina kukura pamu ne te kupwa Nefivante wanga na rigero muri te kupwa Gashima pepo mbika vespari beats Na chivurunga unkwe na vika vespari piti Na karipo kuchira coronavirus Lapa nda mtacha nangwa be coronavirus Imi tuenda wakafia banji tati brain paper Teko kuni matirio mwone kapa brain paper B-double-E-F ma letia Njine sara songori na bifu ma letia
Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi Chafi bembechi Chile mechi Nabambo na baleti chafi bembechi Bakalali kina wati chile mechi
Chafi bembechi
Chile mechi
Hela hela kinbaza Young take off Action irwala Timu olo olo pandola The black dogs pambafu Nami mona Hela hela pekatu Na three guys got power Babrizeo super grabba Wana rukyo pamanza I see ya voice apo Timu no Sleep in the house Dick Tuzio Abasa sa sa Ma na junior take off